demi hom numa dum dum habaru yesu dum wadi dubi dubu didi gapidi dum habaru yesu almasihu jonde mako e ekitinul mako mo ini jonde himbe dudbe habaru mako windama der depte nay biyetede habaru beldum likitajo jodi do e jamanu yesu biyetedo lukka windi deftere woyre der depte den dum habaru yesu dum kebete dum der deftere de lukka windi o windi ko dume no wadi daga to yibe ko wadi dum hokku habaru ko lukka windi gam pama no nanuki meto yesu wai nden anda ko o wadi dubi dubudidi yabbidi jonde yesu e ekitinon mako mo ini jonde yimbe dudbe der duniyaru dudbe ngadi berde tokkimo o walli be tokka alla boddu nonno nanda nder ko ngadde jabbi dum ko nde nder kude de yesu wadata imo yamditina nyawbe imo yafano yimbe hakki moye wawata waduki dum to na cubado alla yesu wi'i tokkube mo fi duddum amma wala ko sadani be famuki sey nde o wi'i dum waraymo joni hettinda en putta e sendere nayabre der cende sappo de habaru yesu
yesu andi fi gaday dun yeso haade urushalima o metani tokkube mo kambe tan do ko wadata yeso
radun en jahay urushalima ko dume ko annabo en bindi do bi neddo dun heway dun nangay mo du wada mo der juude heferbe be jukkita mo be kudamo be tuttana mo jode be piyamo be baramo nden nyande tataure o ummoto
ndebe badi urushalima yesu subina tuki gariri ndin do babba non hebbini annaba ko gadano dum dubi darijo e gutidi bidum lami do nyamudo jalorgal natta e gariri do babba yimbe dubbe pilibe mo nani beldum waroyki makko be noddiri mo lami do mabbe
ozana ozana to
Kortidinado lami do garai do de galenyol dauda
en maunin jomirao kisna wari
wabbe ardibe dina fuddi metitanaki yesu
bodibbo haban tokkube ma biya be de ita
imi bi e on to be de iti ka jamanta jomirao isembe
lami do
ulikumiya
en matkuti to dauda odarmi yende ihende
amma de yesu badi urushalima o dari o rari gariri ndin e mo woya e mo meta dono gariri ndin halkirta ngam yimbe dubbe jabaayi kanko woni almasihu
daa anduno hande ko waddata jam amma dun suuda nake gite maada bande ngarowe de wanywanbe maada piloto mabbe bidduma koto e maada be do uma e leydi be kalkuma an ibibbe maada gonbe der maada be alata wonde hayre do wonde der maada kan a andita sherengel jomiro wari hisnukima
du yontore go ko humto sakkinki wato humto dina mango gade tengo der urushalima yesu natti wuro sheningo Wuro sheningo nyibanga mauninki jomirao e waduki doare amma ardibe dina gartiringo lumo to shodobe e shori to ngoni hauti e shorobe marle edun sakkanta alla
emidi soduki poli didi
bali emi wodi bali urki woduki
bernde yesu metti o sankiti shodobe e shori to e shanjotobe shede
tuwindama wuro andu wuro doare amma on gartiringo luro wuibe
o yahane mardiya tabbemo
noddenemo tatibe noddenemo tatibe
ardibe garire ardibe dina be ganni gam tokkobe so e beido den e dum beida andukimo
Mi fami yimbe dudbe fuddi mantirki mo laamiido.
Laamiido sayni laamiido wiibe min gi'i iri mabbe be ngari be pewi be dilli be gejjitaama
to on gartu wumbe tokkube mo e beedo konde yimbe en gidi mo sosai
e be nyuma o laamiido almi waggina on to neddo ummini hakkilo yimbe mi torrai on
kila mungonga en ummano galilankejo o
konde yesu e ekkitina der wuro sheningo e mo wi'a
gare to annanon ko bi'aimi on keba yonki dabbite jomirawo sherel o heboto no demo sherel o woni haade ar kalludo ala hallende mudum mo hulata jomirawo ala nyumo mudum o so o to jomirawo o yurmina naymo o yafanto mo kodume o wurto doto e beldum bernde den o jodoto jam
wonde nyalnde mobde ardibe diina ngari to yesu ngam be jamamo moy hokkimo laamu ekkitinki e waduki ko haydini be bi'i yesu
wi'imi mo waduma bi'a halaka mo waduma
mimma mi jamai on bi'eyam baptisma du yahaya wadi to alla dun iwoyi ko to yimbe
sai ardibe ben kakkiti gam be medda do kugal yahaya gado baptisma
dume be temmo to en bi to alla dun iwoyi o wi ay ko wadi on jabaaymo
to en bi to yimbe be kubortu en kaaje gam be jabi yahaya o annabijo
sai ardibe nyumobe do ko gadata ben shoddi to yesu
min anda to dun iwoyi
memma bo mi wi ata o mo wadiyam mi wada fiidu
de su fami ardibe diina bembe gala gonga o wani wannu duki e mabbe o sendiri e mabbe o fuddi hokkuki habaru o wi'i
i wodi goddo gaddo ngesa ina boje o hokki ka wobbe remobe mo inaka o dilli wondi leedi o nebi ton
nano be mo e andino kodume wontindiri godube gese e gujade demobe amma e be mbi'a be dole be shendida ko be ndemi to gese den e mabbe
de sherel ituki ina boje wadi o lele mashudo to ngesa kan be kokkamo ko be ngaduno der ko bendi amma be pi mashudo on be shoddimo ko ko be kokkimo jomu ngesa o lili goddo kanko ma be pi mo be kudi kudinimo be shoddimo ko ko be kokkimo sai o fuditi o lili mashudo tatabo kanko bo be nawni mo be burtini mo der ngesa kan sai jomu ngesa ka wi'i ko ngadaimi mi lile biddo am mo burmi yitki kila be kokkaimo mangu de jabu be ngesa kan gi'i biddo on sai be bi'i o woni dono ngesa kan en barmo ga ngesa ka warta ka meden
yesu be dambi
sai be burtini mo der ngesa kan be barimo ko nyumoton jomu ngesa e naboje on wadan tabe to wari o warai o halka bebe hu o hokka wobbe ngesa kan ko woni ma an ayare binde haire de mahobe ganyi kaire woni burnde konde dar nuki maadi ko mo yani do haire de yewi yewinai to haire de yani do goddo bo de namay mo boshondi
wobbe ardibe diina e ngidi nanguki yesu ngam ebe andi do mabbe hokki misalu dum don amma wobbe mabbe kula ngam yimbe dubbe ngidimo ngam non sai be subi nangirki mo dabare
modibbo imi andi ko ekkitinta dum gonga awala yidde hore amma a ekkitina lawol jomirawo e gonga wiimi ihani min joba kesar maudo lambe Roma shede leidi ko hana
dubbe der yahudan ko en ganyi laami be Roma laamo tobe leidi mabbe be tabbitini yobuki kaisar shede leidi tokkai lawol diina mabbe fu enon to yesu wi'i todu yoba kaisar shede leidi dun nangiray mo wanyuki gomnati Roman ko en gada majjum o suretedo amma yesu noti be jawdum wi'i
holle yamde dinari dowdi moy inde moy woni dow mayre
kaisar
gan non ko ke kaisar ko woni dun kaisar den kokkon jomirawo ko woni dun jomirawo
ongodi ngokka
ardibe dina kaydini gam bolide yesu wonde nyalnde yesu dari yasi suudu doare gam orara kokkobe alla shahu mauninki der mabbe o yi goddo debbo mo walana mo gorko mudum mayi wari hokki jam koy didoy goddo wi'i
non do famdi
hokku ko buri non
gonga ko debbo hokki buri ko horibe fu kokki gam horibe fu be kokki sedda daga der risku mabbe amma debbo o der shiya mako o hokki ko o wodi fu
mawbe mawbe ardibe dina e modibbe attawra be nyamru yeso e dabbutukne be nangirta yesu ngam o ware sey be kebi dabare to yahuda iskarioti goto der tokkube yesu sappo e dido sheidan natti bernde makko o yahi to mabbe suude ngam sheedo e ajuru fari 30 o jabi holluki be lawol no be nangirta yesu yimbe galadon yahudan ko en fuddi fijo humto sakkinki yesu lili biturus e haya te gaddoya karori be shiryo nyamdu humto sakkinki sey yeso e tokkube mo sappo e dido be kawriti der suudu ndu dow be jodi gam be nyama nyamdu
me habi nyamdu ki nyamdu humto sakkinki ndu i modon ko mi torre e mi wi'a on mi fuddi tata nyamki nyamdu humto sakkinki sey to mo anama jun heewi der laamu jomirawo
e be nyama nyamdu ndu ebe meta do ko dina mabbe wi do nyamdu ndu non e siftorana be no alla wurtiniri mama en mabbe diga kugal mashunga ko der leydi masar dubi dubugo gutidi kadin e dun siftorana be garol kisno ebe nyama nyamdu ndu yesu hoshi burodi o wadi doare o wi
mi yettima jomirawo lami do lallambe koko nyamdu diga leydi dum bandu an ko kandu ga modon ngade ko watti non gan siptor kiyam
yesu sendi burodi dum den o hokki dum tokkube mo kadin o hokki be ina bojam der jardugel gam be huube jara
mi yettima jomirawo lami do lallambe koko ina boje ndiyam njabe da an shendon hakunde modon gam e mi wi'a on mi fuddi tata yarki ndiyan ina mbojan na laamu jomirawo waroyi da a woni alkawal kesal tabbitayngal e iƴan an dufeteɗan gam moɗon amara ɗum kokkitireɗoyan e nyamda e an ɗo o gonga ɓi neɗɗo dole maya non no jomirawo suɓi amma kokkitireɗo mo woni
min
mo watta ɗum
Modibbo min yammo kokkitiray domo
Siman raddun shedan torake jomirawo seda on no dun sedirta gauri gam senduki ko wodi e ko woda e mo yidi fonduki on amma mi do anake ma Siman gan to ala hola kiyam ta warti to an sembi dina bandirabe mada
Modibbo imi sirri mi yada e mada to jahata fu ko sudu shural ko maide
imi wima Bitrus hande ko jakardi hana awi ay a andayande tati ko lelno mi on bimi on to on jaadu e goddum wodi ko dulludon
wala ko min dulli
amma joni goddudo shede e jakare fu hosha mo wala ka fo hibo sora shuddari mudun soda go imi wi'a on ayare nde e dole hewa do am biunde dun hoshe mo bo kalludo gam ko winda do am badake hewuki
nder jemmare nden yesu e tokkube mo ali urushalima be jay hoshere nde ledde jay tun gam be ngada doare be ali lawol be natti hokkangesa pamara haade don e wodi ngesa bi'eteka gesamani wato to dun namata bikkoy jay tun gan dun heba nebban don yesu metani tokkube mo wi'i
ngade doare to ngadon hakke
yesu yi andi sharengel dun nangatamo dun torramo dun waramo badike sey o hakkiti tokkube mo sedda o dishi o fuddi doare o wi'i
nyako am ta jabi
ittanan ton raka'a amma huinon na ko gimmi amma ko gidda wade.
E mondere torra kalluka asawore makko warti bo yiyan e simta e leydi sey malaika jo wari diga do gan sembi dinamo de o yottini do are makko o so'i to tokkube mo o tawi be danike.
Kam dume dano to don
umme ngadon do are to sheda yara on to gatton hakke
don e don mawbe ardibe dina e mawbe tadibe wuro sheni go ngari yahuda iskariote ardibe ko baditi yesu o hawni mo hawnirki higaku yesu wi imo
yahuda a hokkitirebe ne do e hawnirki higaku
wabbe der tokkube so sorti labe
modibbo min pe abe e kafaje
gare nangommo Biturus ummi gan tabbanaki Yesu o jabi labi to goddo o ittani masjudo ardido dina nauru amma Yesu wi imo
to on beidu
Yesu so inauru masjudo o yamditinimo
fi kaidi nidu
on gardo e kafaje e shabbi bonangobe gujjo shalordo konde nyande e mi wondi e modon der wuro sheningo on nangayam amma joni en sharel modon sharel gen niure la moto
nangemo
den soji en gadi yesu shaka be kabbani mo juude tokkube mo kulli nyaari shankiti ko moy e to fa'i be nattini yesu urshalima jemma sharengel yimbe gala yasi be jaari mo wuro mawdo mawbe ardibe dina
jogemo boddum
biturus tokkiri be gada to woddi ha der wuro ngon Biturus natti der wuro ngon o tawi hite e hubba wobbe maccube irko o natti der mabbe mo irko sey goddo der mabbe andi timo wi'i
neddo o yi wondi yesu
surbajo mi andamo sam
mi ben jada
tadi be kabbani yesu gite be ngadi ka fikimo
andutu mo fima
wadu annabaku mo fiyata ma yesu do
gada majjun sedda der jemmare den biturus e yilo der wuro ngon goddo anditimo wi'i
ago hoto der tokkube mo higo na ummin
der yawdare mawbe ardibe dina kawriti ardibe be lili goddo der mabbe yaha wadda yeso yeso mabbe lila don tawi sojen e piya yesu e bi'a
min maccube maada
ale ale bimi o gaddemo yeso mawbe enja
mawbe ardibe dina fuddi jamki yesu
wimin an woni almasihu
to mi bi onka on jabata ko bimi to mi jami on bo on notanta ko yam amma daga joni bine do jodo to jungo nyamongo alla jomu bawde
to an abiddo jomirawo
nonno biido
gam dume o wi'ata iri halaka a ay o hudi jomirawo
enen iko e meden en nani niko o
wadi hakke
en jarumo to bilatus
non dilide e mako
sharengel be burtinta yesu yaaki to bilatus sey goddo der mashiwe ben sappi biturus wi'i
sako wala o neddo e wondi yesu gam kanko ma o galilan kejo
higo gonga mi anda ko bi'ata
yesu yeji rari biturus sey biturus siftori ko yesu wi'uno
imi wima biturus hande ko jakardi hana a wi'ay a anda yande tati
biturus wurti yasi e woya
Thank you.
to banye tokkube Yesu indulla ko o wi'ata to o wi'ibe o mayay kadi mayde makko waday be keba yonki be pamata dum ko sedda nden gam dum e Yahuda tokkudo Yesu haade duubi tati kadin hokkitirtamo kadin Petrus goddo sembe bernde gada don o wi'inde tati o meeday anduki Yesu nder dum fu Yesu inoto yamde yimbe imu muinda e pewede dum fewata dow mako e wanyuki kidum wanyimu Yesu wi'i kanun woni biddo Alla ko nder sharingel o wadante shari'a mayde waywaybe mako ko laakimu e be ngidi o ware kaydi ni dum dum wadi e mayde mako e ummaki mako daga mayde tabbitini kanko ni kisno duniyaru Yesu wi'i yafanto en hakkeji meden to en jabi o warti kisno meden o yafoto hakke fu holi bemo nden gada mayde mabbe be jodo do to e Alla har abada tayidi Yesu warta jafoto do hakke mada awaway torakimo o lamo jonde mada Alla yi andi ko woni der bernde mada imo yidi ko no damo e bernde go na e bolide tan Rado arende gadata mi wi ay do arende sese sese wi u ko bi ay mi ta wawata wi ki ko bi ay mi injairi wi u dum der bernde mada Alla nanete Yesu jomirawo e mi yiduma mi yetti ma gam ayobi in jobari hakki am mi hola kema mi jabi an woni kisno wayam e jomirawo am lama jonde am Wartiram irin neddo mo ngidda mi warta. Amin. Ta jabi Yesu warti kisnowo mada. Nden tabbitin imo wondi imada joni. Nonno o wadno alkawal. Nden o yafanake ma hakke mada de fu. Nden gada amayi a jodo dutu e Alla ha abada. Ta yidi sumpo mada e Yesu sembida. Wadu ka metankimo nder doare. Wadu ka janguki wolde mako nder deftere sheninde windande nder fulfulde nden wadu ka sumpo terki itokkobe mo imi toroma hettinde na re'irde habaru Yesu anana no Herodus lami do leydi Galili yamiri Yesu yamde
no mane indema bene ben dom be noddata tokkube ma himbe dudbe bi'i a wada fi kaydini dum wadana mi'a
Alla reni o majjini be fu e monottira hore makko lamido
neddo o lamido
e wodi cende joyi der dum habaru Yesu hettinanan dum dum fu dum habaru Yesu siribe dum goni Campus Crusade for Christ dum waylita ma der dende dudde gam ko moye der duniyaru nana fama moye woni Yesu nden dume woni waju dum o waddani duniyaru.